I see, hey. I see fireflies, I see peace, but I can't sleep, and I see paradise, hey. I see fireflies, I see peace, and I can't sleep, and I see paradise. I believe it's more to reach, hey.
Captain Kalengo Zitoba, ibalulekile lento ndiyibhala kule ngoma. Inxeba lenye indoda lihlekwa bathi uzophola. Igorha lelizwi kodwa ndiphethanga nentonga ndizomosha. Mabaxole ndibaxolele. Ndathi ndibathanda kanti bandixabela ngezembe. Bethanda ukundihleka njalo njalo ndizimele. Uzowaginya lo mazwi uzovuka sebekujikela sithi dikela. Ngoku lixesha lokuzimela. Ready for whatever nalixesha lokuzingela. Olungakhaliyo lufele embelekweni. Sithi siphuma singenentweni. Dala bequba kodwa kusebenzi. Isendimlo, ndimlo uhamba nalo thixo. Ndimlo, ndimlo uqheleka intliziyo. Ndithi ndimlo, ndimlo usebenza ngempilo. Lord, hey. Ndimlo, ndimlo uhamba nalo thixo. Isendimlo, ndimlo uqheleka intliziyo. Isendimlo, ndimlo usebenza ngempilo. Lord. And I've seen glory days, everything new. Looked up in the sky, seen everything blue. Broken but alive, we was never gonna lose. Even if I die, they gon' celebrate you. I said I seen many glory days, everything new. Looked up at the sky, seen everything blue. Broken but alive, we was never gon' lose. Even if I die, they gon' celebrate you.
Thixo ndimlo phambi kwakho, sikhokho sasinyanga unyana wakho. Cela ubaxolela bayaza bayenzayo. Dala ubanqandela bamasa bamqalayo. Never been a big man. Always been a puma upon the silver man, but I'm a changed man. Konke ndikunikela kuwe, nqakusamzaziwa nguwe. Lo mlilo xa unyuka, iintshaba zivuthe. Nembe zamazwele phantsi, mabantywile. Nyanisi yababa, mabaginye. La mandla sozaphele, Thixo ndiphile. Banibukele ndiqhama, ndinikile. Satan uyandilinga uyandizama. Kolo yam emile, mtyhula kanamandla. Iintshaba zingagaxa, ndingokhethiweyo. Inyanisi sezothatha. Ewe ndimlo, ndimlo. Ewe ndimlo, ndimlo.
I see fireflies, I see peace, but I can't sleep, and I see paradise. I believe there's more to reach, so I see fireflies. I see peace, but I can't sleep, and I see paradise. I believe there's more to reach. Dim low, dim low, dim low, dim long go see dim low, dim low, dim low, dim long dali wam dim low, dim low, dim low, dim long go see dim low, dim low, dim low, dim long dali wam. I see fireflies. I see peace, but I can't sleep, and I see paradise. I believe there's more to reach. I see fireflies. I see peace, but I can't sleep. I see paradise. I believe there's more to reach. I see fireflies. I see fireflies. I see fireflies. I see paradise. I see fireflies.